kutoka kwa mama, ukimya na pole kwa baba, katukutanisha na bana baby. Macho yako yanitazama sana, kama uliniona jana, moyo ndani unabishana, hata nitaje kuongea. Kweli ya nishamvuruga, kwa hiyo anavuta muda, sio siri ya hataki kunikosa, muda wote najaribu, nia yake ndio karibu, akasema kwangu njo,
kwangu njo mama, yakae kwangu njo mashiri, come to me,
akasema
kwangu njo mama, yakae kwangu njo mashiri, come to me. Mombi,
oh, 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 there she goes,
looking at me, pretty girl looking so sweet. Looking at her, trying to have her come to me.
Oh, the club is on fire,
and it's not hard to see
that you're my only desire.
You're the only one I need.